serious. It's more nine, yo. More fire, more power. Porto One Records. Lamar, yeah. Wacha waseme, wacha wachonge, mwisho atachoka, atachini, atalalama. Wangwa peke mi nae kuita dali, wangwa peke mi nae kuita hani. Yani, kila siku na kupenda, nispokona mina konda. Okay, 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 back in the shere, unandatisha mnyamweze se. Unavyokata kama Beyonce, wewe ndio wang most wanted. Yani, you that my sweet friend, wako uzuri tunatosha, na yako sauti na kosha. Tena, no na choka kabisa, kwa wako mendo wa jira. Fray, napata run na popita, kwa jina tam senorita. Napata ratoka na we, kwa ni unanipa kiwe, we. Unadatisha machizi wa streeti, ni kama mseto wa pizza na chiksi. Ulivo tight yuko real ni mzuka oi, ulivo bright na kufili unaniacha oi, oi. Okay, back in the shere, kwenye mael mpaka ompaka VA. Kinamna ile, kimpango ule, mishale ndo ile. Inasonga tu, yani moyonu na nikonga tu. Sometime wakili nkama vile ni metingwa. Nkama vile ni metingwa. Ata nikiwa na mabeste. Yote kwa yote tu sababu you my fiancé. Yote kwa yote tu sababu you my fiancé. Unandatisha tuna ilo shekelegi. Kwenye ma LO nafungua peji. Na sometime dona kuwa kama crazy. Akili yangu na vo keep keep busy. Aki ya Mungu baby busi ni chupe. Silete izo kwele basuliza mapepe. Baby don't let my heart beat like a drum. Baby don't chew my love just like a gum. Unadatisha machizi wa streeti. Nika mamseto wa pizza na chikse.